population kayto rewbe le defobe tumbe kanyum en ka suuda e sukkula mudum feewi fewre kabaru o le wi mabbe rafi hebugol mabbe ndiyan le nokko o wana hunde newi ne feewi
menen to amen gakkay mede lafa diyan du sabi handen sumalam immo gidi fajiri me doga nokkuje kewde sum heba diyan ko huntata haaja amen do naati sabi hande jaati golleji amen ko heewi antun me wa wadde do sabi wasde hebde diyan e wattu mom hasingin en mudun
on do tiddala goto yoga yimbe le juudibe le deede yogaaji badjan gara kanyum en du wondi fewde mudum rewbe le gombe tombe holti wiide hebugol fayso goto ndiyam mana hunde newinde feeli nokko o
jitambulu
dubi heewi hannen menele o torra lafi jan goto watti anton jaati sun wala faat noge tati jamde jamman sun heba diyan feeku me yar menele den amen lafi bugudo ku sugul amen sanne jaati yu hebde jan huntata haaje menen nokko amen badjan gara do me fi dabiriji fu gafa hannen o torra lungi huncaade ceggal mudum kasin watti fu courant ana tajadu me hebata diyan le ñol man handen mede lafa diyan mede lafa courant sun haalen ma gonga torno satti sanne
yiru wara ka hala mudum wawa halade feyi so tawi miden gondi fewde raf hebugol ndiyam nam holitiri wede gollo jardin goto le ngeni nibe noddirta aglal le region Tombouctou metta do sanni Ibrahim Traoré holitiri wede ko heewi yimbe be fu donc be wadde demal sabe raf hebugol ndiyam
men eme wasi limde jardin ngaji amen jaati sabe lafi jan le nuko amen do dun metti famede sanne lamu an han fide dabiriji asna amen buli e pombeji nanan mudum me fume jomirab diplome ngaji me jangbe so min non hebde gollal jungo gouvernement meda han hebnede jam me lema gesse amen me hunkina koy amen hore
fa wawde hebande odo tiddala jogolal technicien em golloobe hydraulique kanyum en ka holti wiida won dabreji dibi baawi nangude lawol mudum Ibrahim Sidibe o ingénieur le sud mo noddirta direction nationale de l'hydraulique
les communautés d'abord
yimbe ana han dokkundar juude hewta amiri en genni famintinabe doddi kabaruji sonibe wadi di batuji bede wawinide pataki be nella maire commune maire on du ciagal mudum ana wa immade fiad dabreji holita lam gobe mobe honande di torraji hunciirto sabson du wadama joni mede wa bide pelle yogaji ko faabotobe asunde be buli e nanan mudum misal mudum so bamile lamu motti joni fedde wotra antunu ko noddirte programme de l'union européenne ciaga imadraji be ana way imade hewta commune ngaji ni fu asnabe buli yalla be heba jian
on do gorko andando kabar mudum kanyum ka holiti wiide won tabiriji goddi mbawdi jokkede yalla tiddala o ana hebene jogolal le mujjiki yimbe le gombe tumbe
genni fu handen ni yimbe mudum dokkundurta juude jojjina pelle yogaji le genni mudun ana tidi be pabere bangal kabaruji jan so on kawti joni nati don fedde wotere lamu an wa fide daviriji ma pelle yogaje asa forage e nanal mudun hokka yimbe gennini mide mila so hono ne fedde jojjinama neddo genni e goto mudun fu an yoba ko yata bu debbe soni be hakkundiru buude bede wa nabde le bankiji be tewta recipice ciagal mudun bede wa fide daviriji be wi nabata be nela 11 ngaji yogaji yalla be heba ballew
le on do al hali leedi amendi warta ya de hawroide kawrsal Nations Unies kertanado ndiyam ngaro wadde nogay didi yaade nogay nay lewru mars ngarorum ko be ngarta faabe kawrodo mudum le on do bato waran latade sababu hunchande hore tiddalaji pawide ndiyam le leedi amendi non ya holitiri wiide horebe hydraulique le leedi amendi be mbihi dum jena lewru mars pettindu le kawrtal gal kumani be golle mudum wadi fade mu em yaade hawrtoide odo bato mawdo pamako do to mi kaddata e magazine amen kalen hala hawal mo fati yatara landini min jowti om sanne heɗade ɗum min jiye ko yontere warore ko